Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Peter Handley. Aloyzi Bigirimana ni urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, bahaye ikaze mu kiganiro muri saka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 narimaze kubabwira. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro cya none twakihariye intasho zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa Facebook, muhadusigire telefoni zanyu, mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza. Uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa Noheli, umunsi abakristu hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristu. Kuri telefoni rero reka duhere kuri Jean Baptiste wiriwe neza.
Niwe nyakigira Imana.
Uri hehe Jean Baptiste?
Ndi hano mu Burundi mu province ya Kirundo muri komini ya Kimberamo.
Ni amahoro
no kuri turashimira Imana.
Yego, hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Uyu mwanya turawuguhaye, nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane Edi Rwema, urakoze cyane kumara akanya. Reka ntangure ku muryango wanjye nyine, mpereye kuri madamu wanjye Kudayi Elizabeth. Ibibondo byacu niyo nsaba Jean Marie Claude, umuryango wiwe wose. Marine Beatrice Manirabarutana n'umuryango wiwe wose. Bienvenida Rukundi n'umuryango wiwe wose. Natahije kandi Nyantonge. Natahije kandi Jeanne d'Arc Ntirenganya ubusa cyangwa n'umuryango wiwe wose. Natahije kandi umukuru wanjye yarayibarutse.
Urakoze cyane kuri izo ntasho zawe. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko dusezerana, uyu iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute ahuri, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ibicuruzwa ibeyirizamuka, aho ngaho mu Kirundo byifashe gute?
Ibyo yaduze cyane kandi umuturi mu isaruro ry'ibishyimbo yaje ko tubasaruro, ariko imvura itumereye nabi cyane, ntikorohereza gutuma dusarura. Imvura inyagira ibitete dusanzwe twandura. Reka imvura yatwiciye imyaka, nta mahoro sinteye gata, ntabwo tuzose
ariko ibyo aribyo byose akanyama ntago kazabura ku meza. Akanyama ntikazabura ku meza, uza kubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka.
Sabe?
Ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza, ariko reka tuzamura akaziki gatoya, hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya Noheli. Wonderful Christmas Time, indirimbo y'umuhanzi Kelly Rowland, ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti. Kuri telefoni dufite Jeremy. Jeremy, wiriwe neza?
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi mucara ariko nkaba mvuka mu Rumonge.
Aho ni mu gihugu cy'u Burundi?
Yego.
Iminsi mikuru muyiteguye gute, byifashe gute aho ngaho mu cyarama?
Ya iminsi mikuru kibona nk'itanzwe, kuko tubona umenge byose byarabaye nabi kare, umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango, ariko byarabaye nabi, byarazimbye rwose. Agaprimusi umuntu yafata ntikakiboneka, agafana karaduzire, yumva n'ikibazo tuka. Ni ukuvuga yuko umunsi mukuru wa Noweli n'umwaka mushasha tibona ibisanzwe umenga na maganya gusa.
Hanyuma duhe nk'urugero, ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubungubu kigeze kurangaye?
Ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa 2008 ariko mu kizwa 12. Fanta, dufati Fanta ya kukwa majana ndibinita na majamu nani urugugizi hundi. Nukumuga yuku mchedi na uwe mikiro kaya chagwa bivinata na ukijito kumbi vine.
Bira henze chani?
Bira henze kwa sila henze rumba nuwaji bugari kiro kikugwa ukijituwa bivinata.
Nubwo ibintu bigoye Jeremy, ariko Ijwi rya Amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza, wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nk'abatanu mu magambo make cyane.
Nabangombye cyambe nambe kwifuriza umunsi mukuru wa Noweli mutambukanyi wanjye ari mu Rumonde, Nishimwe Dakine. No,
turakumva, komeza.
N'umubyeyi wanjye Rurato Dansi na mama yitwa Fitoy Clotilde na bene wacu bose n'abagenzi. N'abagenzi Fita, sinzi uko banabyumva iyo boba bari bose.
Kubyumva wenda biragoye, ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije.
Yego, nta ndabifuriza umwaka mushasha na Noweli nziza.
Urakoze cyane Jeremy Mucyarama, akaziki gatoya, hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Okay, merci.
Yeah.
Last Christmas nkuko nari mbibabwiye ni indirimbo zirimo kudushira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi y'abakristo hirya no hino kwisi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika. Sam wiriwe neza. Sam wiriwe neza. Uranyumva Sam?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Tuvugana ndi Nyabugogo Kigali mu Rwanda.
Nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane ubu byifashe gute?
Nyabugogo uko ngiye ndi twabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane imodoka zirimo ziragenda ari abantu n'uruvunganzoka ariko kubera abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane.
Abanyeshuri barataha hari n'abava muri Kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe ba hanyuma se ubusanzwe mukanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira ko muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane aho i Kigali mu Rwanda aho byifashe gute?
Ano Kigali mu Rwanda ibintu birahenze bimaze iminsi binahenze ntabwo bihenze uyu munsi dusaze iminsi bihenze aho ibintu by'ibishyimbo byarahenze umuceri warahenze inyama zo bamwe barazibagiwe cyane.
Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane.
Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka Gicumbi mama na papa. Ndifuriza Noheli nziza umukunzi wanjye bita Kizine. Ndifuriza Noheli nziza murumuna wanjye bita Duka Cyosire. Nanifuriza Noheli nziza n'abantu bose twigana muri IPRC ya Kicukiro.
Urakoze cyane Sam uri Nyabugogo mu Rwanda. Ugire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Urakoze cyane namwe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Uyu munsi ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu Noheli nziza n'umwaka mwiza. Kuri telefone dufite Oze wiriwe neza. Oze uranyuva?
Yego ndimo ndabumva.
Uri hehe?
Merereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali Kimihura ni amahoro?
Ni amahoro turashima Imana nta kibazo.
Iminsi muyiteguye gute?
Iminsi tuyiteguye neza turimo turitegura ivuka rya Yesu Kristo nta kibazo abantu hirya no hino urabona ko bameze neza bose barishimye. N'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda rwose urabona ko nta kibazo muri Kigali.
Kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na COVID-19 nk'uko byari bimeze imyaka ibiri ishize. Ubu ngubu agashya muri Kigali ni agaki?
Urebye mu bitandukanye biri hagati y'umwaka 2021 na 2022 rwose abantu barishimye. Ntaka iyo ugiye mu mujyi wa Kigali hagati ubona ko abantu ari uruvunganzoka rumwe baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru, indabyo, ibiti byo kudekora, urabona ko hari imitandukaniro rwose cyane cyane rwose.
Hanyuma
bishimye ku bantu bose.
Samu tuvuganye ari Nyabugogo ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe ku buryo kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa Noheli cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye kuri wowe. Wowe ubona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange amezi ashize yo ibiciro byarazamutse ku masoko, haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye. Ariko nubwo byabashije ku hari abantu byabashije kwa kutiyakira neza, ubundi abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo. Ndabona umunsi mukuru uzagenda neza kandi ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye. Ikintu ni ukwihanikisha ukajya avuka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu. Ibi neza ku mwaka azawusoza neza kandi mu byishimo.
Icyo uvuze ni ingenzi cyane, buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu
cy'ingenzi. Mu bushobozi bwe yego.
Murakoze cyane. Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane. Mbere na mbere Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Babashije gutekereza ku Banyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi muri rusange. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye wanjye Hirwa Sandrine turi kumwe muri Kigali ndetse n'abana banjye. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye uherereye mu karere ka Ngoma, umuryango wanjye uherereye mu karere ka Karongi. Ndifuriza Noheli nziza data bukwe na mabukwe aherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ndifuriza Noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishyita bose, ndetse ndifuriza Noheli nziza igihugu muri rusange babashije kudutekerezaho, kandi ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 bazawinjiramo neza kandi tuwinjiranamo ingamba nshyashya. Murakoze cyane
Oze, ndagushimiye cyane, kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Oze rero yarabivuze ko yifuriza abakozi b'ijwi rya Amerika umwaka mwiza na Noheli nziza. Ngira ngo nanjye muri aka kanya nifurize bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya Ruguru, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Bwongereza, n'abandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'ijwi rya Amerika, bose tubifurije umunsi mwiza wa Noheli n'umwaka mushya muhire, ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose. Kuri telefoni mfite kandi Marcel Wiriwe Neza. Wiriwe Marcel.
Yego.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe.
Nk'ibisanzwe. Ntago ujya winyabye ahandi.
Urumva iyo ni inyabije ariko nkagaruka, ntabwo uburyo umuntu avuga ngo yahinduye.
Murugo ni Kigali.
Yego.
Kigali se muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuye havuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe, Kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse. Ariko bitewe n'amikoro ya buri wese naho ahahira, hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse, kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa byo mu masupermarket nta kidasanzwe kigeze kibaho, ntabwo ibiciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati niwo wiyongeyeho 500, ubu ngubu ikiro kigeze ku 300. Niwo wiyongeyeho amafaranga 500, cyari gisanzwe kigura 2500, naho ibindi byose ni bisanzwe. Cyo kuri ikindi cyazamutse cyane ni olive oil, ubu nayigeze kuri 16 litiro imwe.
Ayo ni amavuta yo gutekesha.
Ni amavuta yo gutekesha, ariko mbere gatoya ya COVID yari muri za 12, urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibibazo by'intambara y'Uburusiya na Ukraine, naho ibindi muri rusange ni bisanzwe.
Kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri Amerika, usanga bahatatse bashyizeho ibiti byaka abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye, muri Kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu uhatembere cyangwa se uwagenda nko mu ijoro.
Murakoze cyane. Ubu ngira ngo Kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama. Ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza, wenda niza kuva ku murongo ndaza kubama amwe mu mafoto dufite, ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo, mu kuma hoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko no kuvuga ngo nuko batacana amatara yo ku mihanda asanzwe ubu mara Kigali rasa neza cyane abazi Kigali ugeze nka convention center ku mugoroba ukagera kuri rompoyo mu mugi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza kimirongo mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi na ahantu habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane.
Urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho yuko Kigali yifashe, ariko mbere yuko nkurekura reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe iminsi mikuru myiza.
Murakoze. Mbere na mbere mbanje kwifuriza Noheli nziza imfura yanjye, mwana wanjye w'imfura yitwa Twagira Yezu Joy na Justin. Ndamwifuriza Noheli nziza mushimira no kumusaruro w'amanota yakuye ku ishuri, ndetse na murumuna we Twagira Yezu Georgette Blessing nawe ndamwifuriza Noheli nziza birumvikana. Ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari, asanzire banje bagariwe na Ziraza na Emmanuel, umuryango mvukamo papa abavandimwe wanjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza Noheli nziza Bwana Thomas Kamili ndi mukorana aho ngaho.
Ndamubwira
nifurije Noheli nziza rwose, nifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye Sirile Muvunyi aherereye mu karere ka Kayonza. So abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga, Abarundi, Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, mbese buri wese yiyumve ko njyewe Twagira Yezu Marcel nifuje Noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko.
Urakoze
cyane wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose nifurije Noheli nziza n'abasaserdoti bacu Antoine Cardinal Kambanda na Arikipisikopi wa Kigali ndetse na Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru Alexis Habiyambere nawe nifurije kugira Noheli nziza. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel Twagira Yezu, natwe tukwifurije Noheli nziza, ugire ibihe byiza. Wakoze cyane.
Murakoze cyane, namwe mugire umugisha, murakabaho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri telefone dufite na Ndayizeye wiriwe neza. Ndayizeye uranyumva? Ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira izindi ntasho ziva mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. So lift the glass.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi ikiganiro cya none twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubahe umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwaka mwiza, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzaba kuri iki cyumweru. Tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu, ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza. All I want for Christmas is you. Bivuze ngo icyo nifuza kuri Noheli ni wowe. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey, indirimbo yahariye iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Radio Ijwi rya Amerika rero ikiganiro ni muri Isanga, dukomeje kwakira intashyo z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Baptiste Wirwenez. Jean-Baptiste.
Kombora.
Jean-Baptiste uranyumva?
Yego ndakumva cyane.
Uri hehe?
Nagaze i Bujumbura, i Burundi.
I Bujumbura ni amahoro?
Yego ni amahoro, turashimiye iteka.
Hanyuma se muri iyi minsi mikuru abantu barimo kwitegura ya Noheli n'ubunani, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura?
Tuma tuko turaraba mubuye eto bitegurira Noheli n'umunsi mukuru gitangura gushika. Ipanze n'umudanda zawe impuzu nabona abakiriya bariko baraza, nubwo ubukene bukera bwiyongera mu banyagihugu. Ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa Noheli turabona abavyeyi benshi baza kugura imyenda y'abantu.
Bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara.
Ego nagiye niko ndakora urudandazwa, niko biragenda neza.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe ku bijyanye n'umunsi wa Noheli n'umunsi wo gusoza umwaka.
Murakoze cyane, mpereye bwa mbere kuri bamwe nyine mushaka kuduha umwanya no kuba mwatu yumviriye ko.
Yego turakumva, komeza.
Ubugira kandi nifurije Noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana Olivier. Nifurije Noheli nziza umubyeyi wanjye Viola. Nifurije Noheli nziza abashyikanje tuvukana. Nifurije Noheli abanyeshuri dusanzwe twigana muri Univerisite y'i Burundi. Nifurije Noheli nziza abavandimwe bose banjye, abagenzi, inshuti zanjye, ndetse n'ababasi bose. Nifurije Noheli nziza no gusoza umwaka mwiza.
Jean Baptiste Ibujumbura mu Burundi nanje nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
Namwe muragize neza cyane turabashimira uko no mu tsaho ni nkuru kumanya kumanya
urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Zake wirwe neza Zake uranyuva ndibaza ko atari Zake ari hubwo Eric uranyuva
Ndabumva cyane ndabumva.
Uri he Eric?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia ni amahoro.
Ndabumva kasi na akarere kameze neza ariko haboneka na uko angama kuka akagura.
Eh. Harya ubusanzwe ubu ngubu ni igihe cy'imvura aho ngaho mu karere kanyu?
Ebo ni igihe cy'imvura mu Lusaka ni igihe cy'imvura kuva mu gitsina
Hanyuma se ubusanzwe igihugu nka Zambia ni igihugu cyakoronijwe n'Abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'Abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa Noheri duhishusho yuko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Lusaka
ego ntimubeshye no uko bisanzwe umunsi mukuru wa Noheri n'uyu mwaka mushyashya barabyitaho cyane babyitaho bakabita ibi bintu bakunda kwaca sinzi ukuntu babyita iwacu i Burundi babyita ino ma fireworks
imiriro ituruka
ego biturika barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abanyagihugu rubyiruko n'abandi baribuka ko
ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu Rwanda no mu Burundi naho bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye Eric rero uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no guha intashyo z'iminsi mikuru akanya na kawe turakaguha
kumu sada kianga moja ni kwenye kumi na kiba gumu hara makamba inga taji na ba buka ni wanjeo bose ra honye ne kana taji ni chote na la geno sari sari ndi chote mna na ba turi kumu bose ni bose baki ikana mo bunge ni madhaa kanya kuhusu tasi juu ya na la dihama dawi kujumua kwa kwa kama mshaa chini zamu miongoni na miongoni na kata tuwa mo na ngawirindi
Eric Ilusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ugira amahoro
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Michael wirwe neza Maiko uranyuva Maiko uranyuva Maiko Maiko ni bazako dushaka kuba tumubuzeho gato Maiko uranyuva uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ko ijwi ryawe riri hasi cyane gerageza uri zamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri Noheri
ndishimye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
yego
ibintu byifasha gute ubu ngubu ahuri wowe
aho ndi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura Noheri ariko hari n'imvura nyinshi cyane imvura imeze nabi muri Kigali rwose
igwa buri munsi
cyane
hanyuma hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe?
Okay, ibintu urumva iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi bitambutse. Gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize, kuko muri iki gihe isa nkaho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi.
Ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'abagurisha?
N'abagurisha, yego.
Ariko ibyo aribyo byose uraza kugerageza urebe ko hari akantu bageza mu rugo rwawe cyangwa se mukaba wishimira ibyo aribyo byose?
Nako nakubwira kuko nikabura, ariko bitandukanye n'indi myaka iba yatambutse.
Hanyuma rero uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka. Umwanya ni wawe.
Yego, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika, mbere nanjye mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka Nyanza. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu. Nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye yita Irankunda Tony iba muri Uganda. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye yita Jerive Nzeyimana nawe aho ari hose agire Noheli nziza n'umwaka mushya. N'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bose aho baherereye mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya. Murakoze.
Urakoze cyane Michael uri i Kigali mu Rwanda, natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Yego, nawe mugire umwaka mwiza n'umwaka mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Auguste wiriwe neza.
Twiriwe, twiriwe. Nawe?
Na mahoro. Uri hehe?
Yego. Ni nanda Mozambique.
Mozambique?
Ego.
Aho ni he? Uwe mugi?
Maputo.
Maputo mu murwa mukuru?
Ego.
Hifashe gute?
Ni neza kabisa, mutima utwikiriye neza. Ego cyane.
Hanyuma tubwire nk'abantu batamenyereye Maputo cyangwa se igihugu cya Mozambique, ubusanzwe aho ngaho umunsi wizizwa gute? Muri ibi bihe byo gusoza umwaka ibintu biba byifashe gute?
Ni meze neza cyane, rabye abantu neza neza cyane, ibintu ni byiza cyane. Kuko urabye abantu baguma barengana kubeza neza cyane, kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru usanga bitandukanye. Umunsi kabisa tubiteguye neza cyane.
Umunsi murawiteguye neza. Hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Zambia ndetse no mu Burundi, batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza. Aho ngaho Maputo ho bimeze gute?
Maputo imeze neza cyane, ndetse bigiye bimeze neza kabisa.
Bimeze neza ni
uko nyine yego, byabyara dutse kabisa. Ego kabisa, ntegeya doze. Ego.
Auguste rero, aho i Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka, ijambo ni ryawe.
Ego, nataha ijambo banje wenga mu Rumonge mu Burundi.
Turakumva, komeza.
Ndatahije bose n'abatanzi bose, ndabatahije cyane, abyeyi banjye bose nabibagira ku mugomere mu Burundi mu Rumonge. Eka bose bazi ku izina ryanjye, ndabatahije.
Auguste, urakoze cyane. Aho ngaho i Maputo mu gihugu cya Mozambique, udusurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika bahatuye, ugire umunsi mwiza.
Twese twese,
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas.
Holly jolly Christmas ni indirimbo ya Michael Bublé ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Holy jolly Merry and Merry Christmas ya Michael Bublé. Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo abifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo tubahe akanya babikoreye. Kuri telefoni ndi kumwe na Irafasha wiriwe neza. Uri hehe?
Ni Gatsibo ahantu biti gasanze.
Gatsibo?
Ahantu biti gasanze.
Aho ni mu ntara y'Uburasirazuba?
Yego.
Ibintu byifashe gutaho?
Ah, bimeze neza nta kibazo tu.
Niyo bivuze ngo bimeze neza, we ushatse kuvuga iki?
Ushatse kuvuga ko tugiye kurangiza umwaka neza, tugatangira indi neza nta kibazo rwose.
Nta kibazo. Umwuka se mu baturage uburyo barimo kwitegura byifashe gute bimeze gute?
Ah, ni bitambye mu minsi mukuru ibintu bari byiza rwose. Turimo kwitegura rindanje.
Wowe se urateganya gukora iki kuri Noheli?
Kuri Noheli? Ah, ni ugusangira n'umuryango wanjye tukishimira umwaka nyine ku wanjye nyine.
Gatsibo rero irafashe umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Yego. Nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umuryango wanjye uri Nyamiyaga. N'inshuti n'abavandimwe bose bari Nyamiyaga baba bandikwa ku izina rya Irafashe Rufonsi bagira umwaka mwiza. N'abantu b'igasanzwe naho ntuye nyine naho ndabasuhuza. Harimo inshuti zanjye, harimo Pascal hano turi kumwe, harimo murumuna wanjye Bugingo, harimo madamu wanjye Nsabimana Clementina n'abana banjye babiri.
Irafashe, natwe ku Ijwi rya Amerika tukwifurije gusoza neza umwaka wowe n'umuryango wawe, ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite na Claude Wirwenes. Claude, uri he? None se ko numva uri kuri moto? Zarimo zirengana. Aho murutana bintu byifashe gute?
Ego murutana kweri na mahoro na kakura kakura kweri na mahoro na kakura kakura kweri na mahoro.
Hanyuma Noheli mwiteguye gute?
Noheli kweli nga mbona abantu nka bose biteguye kweli mu bintu bishyushye nyine kweli ugiye mu mlando usanga bari kabarapanga nyine uze kuba umunsi wa muhungu w'Imana wa Noheli kweli ahantu kweli 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 ndabona ko imyiteguro ari uciwacu uci nabibona ndetse no ku mihano haciye usanga ntabwo twasibahari nyine biteguye umunsi mukuru wa Noheli.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze intasho ku bavandimwe n'abagenzi ba
murakoze reka intasho zanjye ndaguhere ku muryango wanjye nyine ni ngaha ku butumwa bwa Marwa muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana hama ngende ku muvandimwe wanjye Isaac Bizimana usanzwe ari mu gisagara cya Bujumbura cyenda no ku mwana wa mukuru wanjye rivuga imana Kennedy asanzwe ari muri komine Bukemba mu ntara ya Giteka ndi ngaha ku mutumba wa Maramarwa nyine muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana mbere y'umuhungu mutumba yari ibonekeza emeride ama nzenga ahamba na umushika wanjye na umushika wanjye rine ndetse mbone n'umubyeyi w'umwana wacu yahita na nyakubahwa guverineri buramatari erisiyo ni rutanga na misirizo na wenyene amaze mukuba na wewe n'umwaka mwiza reka nzenga ngaha mbone abantu bose basanzwe bari ngaha bakoresha amamashini ngene ngaha basanzwe dukobora umuceri ngaha mu rugo bose ntibagiye gutwara erisiyo ndababwira ati ndabisirizo na wewe nziza korode mu rugo amanze ibutare mboneyo witwa momotare witwa Desire ndababwira ati korode mu rugo arafite urugo umwaka mushasha na Noheli nziza abantu bose bashakora ngaha mu Rutana ndabisirizo na Noheli nziza ndetse n'abakunzi bose b'umukuru w'umupira w'amaguru wa Mashesho bo ngaha muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana ndabisirizo na Noheli nziza
Claude mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi nawe turamushimiye kandi tubumwifuriza gusoza neza umwaka w'2022 we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza. This Christmas indirimbo ya Lady A ndizimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu minsi mikuru isoza umwaka irimo Noheli aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se biziza ivuka rya Yesu Kristo. Tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho ku bavandimwe n'inshuti zanyu. Kuri telefoni mfite Ernest wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
Mu karere ka Rusizi ni amahoro?
Ni amahoro.
Ibintu byifashe gutaho?
Bifashe neza, akavura gari kugwa mu mugoroba.
Akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu Rwanda no mu Burundi.
Kaguye hose.
None se ntikazazambya umunsi mukuru?
Ntabwo kazawuzambya.
Aho irusizi se umunsi mu witeguye gutegerageza uduha ishusho y'uko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura? aho ngaho rusize mumaze n'iminsi harimo utubazo tw'abacuruza urujya n'uruza rusa nkaho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na hakurya
bo urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajyayo abantu bafite ubushobozi nanjye najyagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubu ngubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo bakigenderera nk'uko bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza bagakunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka Rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ubona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero reka tuguha akanya kugira ngo utashe cyangwa se ugeze intasho ku bavandimwe n'inshuti zawe
mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Ndungutse Alegisi uri umujyi wa Kamembe amusuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndisuriza abana b'abaririmbyi bose mu Rwanda ndetse no ku isi bakurikira radiyo rya Amerika bazwi ku izina rya Puri Santeresi ndasuhuza n'umukozi w'ijwi rya Amerika witwa Sebuhoro Eustache nawe uri mu karere ka Rusizi asuhuza na muyomba wanjye witwa Fedikire hafi mu mujyi wa Kigali nawe ukunda ijwi rya Amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa Gihundwe cyane cyane bafungiye muri gereza ya Rusizi abo se nabasuguruje ndikuruje nawe bivuga n'umwaka mushya muhire nifuje kandi n'umunyamakuru Cyuma Hassan nawe bivuga n'umwaka mushya muhire hafungiye mu mujyi wa Kigali cyane cyane n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yitwa Donald Trump mutijemo nawe mwifurije nawe bivuga n'umwaka mushya muhire hamwe na Eric Bagiruwubusa n'abandi banyamakuru bose n'ijwi rya Amerika hamwe sinabasuhuje ndikurije nawe bivuga n'umwaka mushya muhire bashimira ko muba mwana tuzirikanye nk'abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefoni dufite Saint Trinité wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni gende akirundo Burundi
Kirundo namahoro
namahoro
tubwira rero ko ibintu byifasha uko murimo kwitegura gusoza umwaka
mu gusoza umwaka twiteguye neza aho ibintu byarumbye inzara nyine rwace
ibyo
muga nyine muri duke dufite muri duke dufite dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bita kubana ugafasha utifashije nawe uzagera icyo gihe udafite ubushobozi abandi nawe bakagufasha
yego nakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya abagenzi n'inshuti
komeza komeza turakumva
okay nifuriza na Noheli nziza umuvandimwe ariwe tonto wanjye Cyuma Deo n'umufasha wiwe Beyate abaringa mu gisagara cya Kirundo naca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya umugenzi wanjye Egene na Deo naca nifuriza abagenzi banjye twigana kuri RTC Kirundo harimo Idayi Misigaro Jorisi n'abandi n'abigisha batwigisha hakurere tese kirundi nyene ama simbire mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nk'inyarunazi nce simbira no n'umugashoka kamuramba mbone mutamo ndendeze murengera ntwari Pierre Karazeri no n'umusecuru iwe Anyesi n'abo tuvukana Irali Mulindangabo n'abagenzi nyene harimo Hungu Noeli Nepo na Serge na Egide
urakoze
bangaho mugashoka inyarunazi
urakoze cyane Saint Trinité natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ikiganiro muri sanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kuzasoza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha nshimire cyane bagenzi banje dukorana hano i Washington DC nabo mbifuriza umwaka mushya muhire nshimira kandi Peter Hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Lois Bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka.